dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo. Ijwi ry'Amerika hano i Washington DC ni ikiganiro cyo kungana ibitekerezo, ni ikiganiro cyadusangira ijambo mwateguriwe uyu munsi na Etienne Karekezi. Uyu munsi turagaruka ku ruzinduko rwa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ku mugabane wa Afrika. Obama arasura ibihugu bitatu bya Afrika aribyo Senegal, Afrika y'Epfo n'igihugu cya Tanzania. Mu ngamba president Barack Obama afite asura umugabane wa Afrika, aravuga ko ashyira imbere cyane ubuhahirane ndetse n'ubufatanye buhamye n'umugabane wa Afrika. Muri uyu mwanya natumiye impuguke haba mu bukungu, haba mu mategeko na politiki mpuzamahanga, nagira ngo mpere muri Canada babanze batwibwire.
Nitwa Egide Karuranga, nkaba nigisha muri Université Taravale hano muri Canada. Ndi nkora muri Canada, mba muri diaspora y'abanyarwanda muri Canada, aho bagenzi banjye bansabye kuyobora dukora biza no kugira icyo bihuriyeho n'ibintu n'abira bintu byo gushora imari muri Afurika.
Ndabasuhuje Professeur Egide Karuranga, muraho cyane.
Muraho neza cyane.
Nitwa Frank Mwine, aba nkurikira amategeko na politike mpuzamahanga, abandi mu Rwanda ariko nkaba ndi hano i Londres mu Bwongereza.
Bwana Frank Mwine, ndabasuhuje aho i Londres mu Bwongereza, mwifashe mute? Hari ubukonje, hari ubushyuhe?
Ubukonje ntabwo navuga ko hari ubukonje, ariko usanga hari akantu gasa nka kavura, ntabwo hakonje ariko nta nubwo hanashyushye.
Nta kibazo. Twatumiye kandi ku mugabane wa za Amerika.
Ni Professeur Emmanuel Hakizimana, nkaba nigisha muri université yitwa Université du Québec à Montréal, kandi nkaba nigisha ibintu byerekeranye n'ubukungu.
Ndabasuje cyane Professeur Emmanuel Hakizimana, murakomeye cyane aho i Montréal.
Turaho namwe murakomeye cyane.
Turaho ndabaheraho Professeur Hakizimana, uruzinduko rwa President Obama muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara no bwa mbere President Obama akoze kuva ya haba kuri manda ya mbere haba ku ya kabiri, uruzinduko rurerure akoze. Kuki Obama ahisemo iki gihe nyuma y'imyaka abanyafurika bari bamaze bamutegereje?
Muri make cyane nge mbona yuko kubera ko ubwa mbere aza muri Afurika yaje mu 2010, ariko ntabwo yashoboye kujya ahantu henshi. Mbona yuko muri manda ya kabiri yashatse kongera kwerekana yuko Amerika iha agaciro kanini cyane Afurika, kandi koko ni mu gihe kubera yuko urebye mu byerekeye nk'ubucuruzi hagati y'ibihugu, Amerika irasa naho iri inyuma y'abandi bahanganye mu byerekeye ubukungu nk'Ubushinwa, cyane cyane burimo nabwo kwihata Afurika.
Ndabashimiye cyane Bwana Frank Mwine, mwe ruzinduko murebeye ku mugabane wa Afrika murubona mute?
Urakoze cyane. Ngira ngo kimwe Professeur amaze kukivuga, no kureba ukuntu bamwe bahanganye ari bwo Bushinwa uyu mushya aherutse mu kwezi kwa gatatu mu bihugu bibiri ibyo na perezida ari busure, ariko tunarebere no muri politike aho perezida Obama agiye muri Senegal, aricyo gihugu kimwe kivugwa muri Afurika gikomeye cyane kuri demokarasi. Urebe n'ikindi rero n'ubukungu cyane cyane muri Tanzania, nge ntarwo nkireba muri Tanzania cyane nk'igihugu cya Tanzania, ariko nakirebwa mu rwego rwaguye cya East Africa, ku buryo bavuga ko hari n'abanyemari benshi bo muri Kenya no muri East Africa muri rusange bari buhurire muri Tanzania, aho rufatiye ijambo nyamukuru ry'uruzinduko rwe.
Iyo n'indi ngingo Professeur Egide Karuranga, namwe muri Canada, hari abavuga ko Perezida Obama yatinze gusura Afurika, umugabane ise avukamo, mwe mubona mute uruzinduko?
Ibyaho se avuka nibyo, ariko ikintu kimwe muri bagenzi bacu akomojeho cyo gukererwa ni nk'aho Amerika yakererewe kuza muri Afurika, kubera yuko Afurika iyo urebye kuri uburyo business iteye mu isi ubu ngubu niyo ifite opportunities nyinshi kubera umubare mwinshi w'abaturage kandi urimo gukura, ariko abaturage barakennye kurusha abandi kuko bafite none ibintu byinshi bagomba kugeraho, ni ubitwaye ku buryo bwa business, niyo market potential market inini cyane mu isi ubu ngubu. Icya kabiri, ifite ibintu abanyamerika bakeneye byinshi nka biriya bintu bya material premier raw materials ziboneka muri Afurika zitaboneka ahandi. Kubera izo mpamvu rero abantu benshi bayitayeho muri ino minsi, kuba bayitayeho rero ugasanga Abashinwa barahageze bafite ukuntu bari successful, abanyaburayi bo basanzweyo, Amerika rero ikavuga iti twarakerewe, reka noneho rero ubucuruzi bw'isi bukaba bujyana n'uko ntabwo bikiri iby'abantu ku giti cyabo gusa, leta zibigiramo uruhare zifasha private sector kugira ngo igire ikigeraho.
muri ibyo hanini cyane ari ubukungu cyangwa se iby'ubucuruzi ari na politiki bivugwa guteza imbere demokarasi. Professor Emmanuel Hakizimana, mwe mubona ikigenza Amerika cyane cyane n'ubuhahirane ni ubucuruzi cyangwa niki?
Urebye ibyo byombi birajyana, kubera yuko kugira ngo ubucuruzi bugende neza bugomba gukorerwa mu bihugu bifite umutekano, mu bihugu bitarimwo intugunda, kandi mu bihugu bidashobora kugira gutya ubutegetsi ngo bwikubite hasi abantu batabonye uko byaje. Niyo mpamvu rero byombi biragendana, harimo ibyerekeye ubucuruzi, ariko hakaba icyo kintu nyine cya demokarasi kigomba kuba nkaho ari igitegura tere nziza kugira ngo ubucuruzi buzarambe. Nongeye ngarutse gatoya nko ku kibazo mwarimu abajije mbere, bavuga yuko bikomeje ukuntu ibintu bimeze ubu ngubu. Mu 2041 Ubushinwa bwaba bwarasize byerekeye ubukungu Amerika. Murumva rero yuko Perezida Obama agomba guhaguruka akagira ukuntu yagakora uko ashoboye kose ku buryo Amerika ikomeza kuba imbere.
Ndabashimiye Bwana Frank Mwinemwe. Iyo muri mu Rwanda ku mugabane wa Afrika niho mukorera imirimo yanyu kenshi, tuvuge nk'umuntu uri mu Rwanda iyo yumva ko Perezida wa Amerika asuye Afrika abamwitezeho iki mukurikije ibyo abantu bavuga?
Urakoze Tiene. Iyo urebye Perezida wa Amerika asuye Afrika, burya hari ikintu abatwayeyo, hari ikintu mu by'ukuri Abanyafurika bungukamo. Muri ubwo Perezida Bill Clinton yagiye muri Amerika, muri Afrika, ngira ngo ikintu Abanyamerika bungutsemo ni cya kindi bita ngo aho ari byo opportunities bituma ibihugu bya Afrika bishobora gucuruza ibintu byabo muri Amerika bikabona isoko bidashyizeho imisoro. Bush agiyeyo mu bihumbi 2003 nawe yatwaye icyo nakwita package cyangwa ikintu bise ngo President's Emergency Plan for AIDS Relief, aricyo bita PEPFAR, cyarimo hafi ni ikintu kizafasha ni fone kigega cyo gufasha abantu mu bintu berebana na kubaha ya miti igabanya ubukana bwa sida na za zindi za inzitiramibu. Byarimo hafi amafaranga miliyari z'Abanyamerika 15, urumva n'amafaranga menshi cyane tumye ubukana bwa sida bugabanuka muri Afrika. Urumva rero na Obama hari icyo kintu kibavuga bati agiye nawe naricyo yatanga, ariko turebe muri kindi kintu kinini cya East Africa. Urabona East Africa ugereranyije n'ibindi bihugu bya Afrika, nacyo kibazo Afrika inafite ubuhugu buragenda ni butoya cyane, kuri n'isoko ritoya cyane, ariko muri East Africa ari naho u Rwanda ruri. Urumva Obama ya jambo nyamukwa ino buvuge n'ibindi ari bukore hariya bishobora gutuma East Africa ibona ikintu cya rusange n'u Rwanda rwakungukiramo.
Bwana Frank Mwine, ndabashimiye cyane. Professor Karuranga, mwigisha ibijyanye n'ubukungu, birumvikana ibijyanye no gushora imari. Iyo mureba Bwana Frank Mwine avuze uyu mugambi wa AGOA Amerika yashyizeho kugira ngo yoroshye ubuhahirane hagati ya Afrika na Amerika, iyo murebye mubona ari uyu mugambi wa AGOA ni programme ya PEPFAR ku mugabane wa Afrika, murebye mu mibare igaragara imibereho y'abantu, mubona izi programme zageze ku nshingano zazo?
Programme ya yongiye ya nyuma Frank yaravuze rero ntitinda gukora no gufasha abantu ubuvuzi no kugirayo, twavuga yuko hari ibintu byinshi byadufashije, ariko jewe ndi muri mindi logique yo kuvuga abandi bemera yuko aid cyangwa twemera trade and not aid ariyo AGOA yayishingiyeho. Muri AGOA rero ntabwo byagenze neza. Uti gute AGOA ivuga ko hari ibintu imibare isohoka itubwira ko ubucuruzi bwa Afurika na Amerika bwazamutse, ariko iyo urebye neza bwazamutse muri peteroli gusa, kandi peteroli ntabwo ari ikeneye AGOA. AGOA yashakaga ko Afurika ibintu byose ishobora gukora bigira access free market access kuri hano ku isoko ry'Abanyamerika. Ikibazo rero cyabayemo ni iki? Icyatumye bitaba successful, icyatumye bitagera ku nshingano zazo? Ubundi iyo urebye Amerika na Afurika hari ibyo twita distance psychique, ni ikintu gitandukanya abantu babiri. Hari ya geography ni harehare ni kure, hakaba ariko na culture, byombi biteranyije ibyo twita distance psychique. Iyo urebye rero AGOA uko yari ipanze, nta na rimwe bigeze bita kuri icyo kibazo cy'uko dutandukanye, kuko niyo companies z'Abanyamerika zagenda hariya cyangwa izo muri Afurika zikaza hano, ubundi hari uburyo butatu bikorwamo. Umuntu ku giti cye iyo acuruza aravuga ati ngiye gukorera ikintu muri Tanzania cyangwa ngiye gukorera ikintu muri Burkina Faso kubera ko mfiteho amakuru de production ziri hasi cyane. Icyo gihe ukavuga uti nzabikora hariya, ariko bigomba kuba byoroshye. Hakaba n'abandi bavuga bati you know what, hari ibintu tugiye gukora ariko bishobora kuba umuntu ntakeneye no kumenya ibintu byinshi, reka dutangire mu isi yose mu bihugu 20 bya Afrika to deploying forces zacu twinjiremo tube born global firms. Izo born global ariko ziboneka muri industry za service naga ryo agoya rishingiwe ari mu bindi bintu. Hakaza rero nabandi bakubwira bati oya bagomba kugenda buhoro buhoro. Buhoro bakavuga bati twatangiye tubereka ibyo dukora ubundi tujye kubikorana namwe ubundi tujye. Ibyo byose rero muri agwa nta na kimwe bigize batekerezaho. Ikindi kintu batitayeho na gato no kuvuga ngo twebwe ngo rero bari muri babandi bavuga ngo bajye kudufasha. Tugiye gushyiraho ibintu bituma muzana ibicuruzwa byanyu ku isoko ryacu ariko nitwitaye kuri infrastructure zizatuma bishoboka. Transport uzavana ibintu mu Rwanda bizane muri California gute. Ibintu uko muzabipakira, uko muzabifunga, uko muzakora inspection, ibintu twita supporting activities. Ko ibihugu byinshi biri landlocked, ibihugu byinshi na transport bifite, ibihugu byinshi nta bushobozi ntabwo. Noneho rero n'abanyamerika ubwabo bakaba nta kintu kimwe bazi kuri Afrika.
Dushingire ku ngero zumvikana tuvugiye turabwira abanyarwanda n'abarundi ari abari mu Rwanda mu Burundi ndetse no muri Afrika y'Uburasirazuba no ku mugabane wa Afrika wose. Tuvuge Professori Hakizimana nk'ubucuruzi nk'abacuruzi bakumva iprogramu AGOA barayisobanuriwe harabagiye baza muri Amerika kubisobanurwa ku buryo burushijeho. Nk'icyo umucuruzi wo mu Rwanda cyangwa se wo mu Burundi yavuga ati nzajyana muri Amerika ku buryo nakuramo inyungu ni kimwe atubwira.
Ibyo ngibyo ni ibintu bikomeye cyane ahubwo genda ndabanza ngaruke ku byo mugenzi wanjye Jide avuze. Nibyo koko AGOA hari ibintu itakoze neza kandi nabonye bifuza yuko yakomeza bakareba ukuntu babikora neza ariko ikibazo kinini cyane kiri muri Afurika ubwabyo kubera yuko ibicuruzwa nyine bikenewe hirya no hino urebye n'ibicuruzwa gusa bidafite transformation. Urebye abanyafurika bijyanira hanze gusa cyane cyane nk'ibintu bivuye mu butaka nka 73% by'ibicuruzwa abanyafurika bajyana hanze ni ibintu gusa bivuye mu bintu by'ubutaka ari amabuye y'agaciro ari byerekeye za peteroli no muri ibyo ngibyo 73% 86% ni byerekeye peteroli gusa. Ubwo rero mu byerekeye guhahirana ukumva yuko ikintu kindi kidahari nuko bagira ubukungu diversifiye nukuvuga yuko nuko bagira ibintu byinshi bidashingiye gusa ku byerekeye amabuye y'agaciro ku byerekeye peteroli kugira ngo kuko bigaragare yuko abantu bashobora kubyungukiramo. Naho ubundi uko Amerika yabikora kose twebwe ubwacu muri Afurika tudakoze iyo diversification n'ubundi bizagenda buhoro.
Ndabashimiye cyane. Bwana Frank mwine nk'iyo muri mu Rwanda mukavugana n'abantu nk'abacuruzi abashoramari cyane cyane kugenda ni gahunda yo kwagura amasoko buryo umuntu acuruza ashaka abantu bafite amafaranga akaba ariho ajyana n'ibintu. Mubona abajyana ibintu mu mahanga akenshi babijyana muri Amerika ni mu Burayi ni mu Bushinwa cyangwa se ni ku mugabane wa Afrika.
Urakoze Tiene nyirabo bagenzi banyu maze no kubikomozaho. Ikibazo mu byukuri natwe Afrika ubwacu bifitemo uruhare ibintu byacu ntabwo bifite kalite nziza icyo nakwita added value ku kintu dukora mu bihugu byacu. Kamwe nk'urugero nk'ikawa yacu mu by'ukuri nk'u Rwanda rufite ikawa nziza cyane iryoshye kurusha n'izindi kawa ngira ngo mu karere. Ni ukuvuga ko nk'ikawa yonyine ukayikora neza ukayisukura hanze bishobora kunkamo amafaranga menshi cyane ariko uzasanga hanini cyane nk'ikawa zo muri Afurika bazigurisha zimeze nk'uko uko bazisoromye bakazanika bakazicuruza ugasanga ahubwo twebwe turatanga amasoko turatanga akazi turatanga n'amafaranga ku bihugu by'abandi by'Uburayi bigiye kongera kwitunganya iyo kawa bikayishyiramo nka za Nescafe zikagarura iwacu ku mafaranga menshi cyane. Urumva ni ikibazo nacyo ubwacu muri Afurika twagombye gutunganya ariko cyo bazi uti ese nko mu Rwanda ibintu bacuruza bapfuza mu bihugu bihe urebye mu bikuri kubera abanyamerika n'abanyaburayi ibintu byabo bashaka kuba bimeze karite baba bashaka ukubiteye niki usanga ubucuruzi bwo muri Afurika ntabwo burabona amasoko meza cyane mu Burayi no muri Amerika muri rusange. Reka ngwe nk'urugero umwaka ushize Ubushinwa bwonyine bwacuruze muri Afurika miliyari 200 z'amadolari ugiranyije n'amafaranga y'abanyamerika miliyari 95
biratandukanye cyane.
biratandukanye cyane. Urumva ni ikibazo abanyafrika bagifite ku masoko y'Uburayi no muri Amerika muri rusange.
Ndabashimiye Professor Eric Karuranga. Mwe murebye cyane cyane tuvuze kuri urugendo rwa President Obama ku mugabane wa Afrika, uhagira ati ndifuza ko Amerika na Afrika byakorana bishingiye ku buhahirane n'ubufatanye kurusha ibindi byose. Murebye nk'umurage Obama uvuka ku mwirabura yasigari nk'umurage we kuri Afrika, icyo mwumva yagira ati ni nka kashi yanjye se ku mugabane wa Afrika cyangwa se hagati ya Afrika na Amerika, ni kimwe atubwira?
Icyo kintu kirakomeye cyane, kuko muri byo nababwiye kari uko umuntu yinjira ku masoko hari ahantu uvuga uti mfite ubumenyi namenye kubera ko hari abantu banje basuye hariya, noneho dufite n'umuntu wakomoka. Dufite na African American Community muri Amerika ubu itangiye gukira. Ubwabyo ntabwo tunaziranye bihagije ku buryo twagira ibintu santimentale ngo turakundanye, ariko birafasha. Birafasha ko umuntu uturuka hariya afasha business yari yakumvikana, noneho n'abashoramari bakagira akantu bahuriraho kavuga ati you know what, bira bintu byo muri Amerika natwe bitangiye kutureba kuko ni nabene wacu. None iyo umuntu ari mwene wanyu biyo bifite iki kintu babakirushanya burayi, ntekereza ko Obama atugiriye neza agasiga uwo murage muri Afrika kuri imanda ya kabiri. Ku ya mbere n'ibyakunze ku ya kabiri, abashoramari bakarushaho kumenyana bira bintu bavugaga bagenzi banje bya add value kugira ngo wongere agaciro. Hari umuntu wavuze ikawa, ikawa ni nziza cyane, ubwo tubwira n'abantu batwumva reka mbibutse yuko ikiro cy'ikawa burya iyo bagiye kuyisoroma ugaha umuturage idolari rimwe ku kiro, wari uzi yuko hano muri Amerika ikiro kimwe cy'ikawa kiriya bishyura idolari rimwe kivamo amadolari 500. Icyo ni iki?
Ayo ni menshi cyane.
Ikindi kintu menshi cyane burya amatasi ava mu ntuzo muri cafeteria za university cyangwa se muri kosuko abantu batuye muri Amerika na Canada bandika ku bikopo by'amakawa avuye muri Brazil yuko ikiro kirimo icyo gikopo kivanamo amatasi 500, kandi amatasi 500 kuri restaurant yo hasi ariyo university itasi ni guri dollar. Nukuvuga ngo ikiro kimwe bishura idolari umuturage wo mu bicyango cyangwa w'ikibungo kivamo amadolari 500 hano. Ikibazo rero abategetsi muri Afrika none reka tubabwire nabo ikibazo bafite abanyafrika ni iki? Nukutibuka yuko muri mu masezerano mpuzamahanga bira bintu bya World Trade Organization ibintu bya barriere byagiye bimanuka cyane kuva abantu batangira kunegotiate ngara Havana, Tokyo, Seattle, Qatar, Doha n'ibindi byose na Hong Kong. Ubu tugeze ahantu ibintu byo kwinjiza ibintu ku masoko y'ahandi nta misoro igihambaye ihari, kandi transport zaragabanutse. Nta muntu wakubuza kuza gukaranga ikawa yawe muri Canada, u Rwanda rwaratangiye Bourbon Coffee. Nta muntu wakubuza kuza gukaranga ikawa yawe Vancouver cyangwa Toronto ngo uyikarange unayitange ku isoko uyibyaze amadolari 500 azaba ari amadolari y'Abanyarwanda. Nicyo gituma rero noneho ngarutse kuri Agowa, n'ibintu bye ibitekerezo byiza byari muri Agowa bitabashije kujya mu bikorwa kubera ko Amerika nta harahantu muzi Amerika yakoze umuhanda se. Harahantu muzi muzi Amerika yigize ikora nka Tamuzani nk'iri yavuga Dar es Salaam ijya muri Zambia, harahantu muzi yakoze kaburimbo. Reka da hago aravuga ngo dushyizeho ibintu ni nk'aho bagiye kudufasha, ariko bakibagirwa yuko nabo ubwabo bafitemo interest. Obama ashaka kutwegeranya kwavuka iwacu akazana African American asset, akazana n'abazungu bakarushaho kubyumva, ariko kandi akumva yuko ni ibintu bidufite akamaro twembi. Ariko rero muri Afrika naho tukumva yuko kongera agaciro ku byo dukora no kuza kubicuruza inangaha nta n'umwe ubibujijwe mu mategeko mpuzamahanga mashya.
Ndabashimiye cyane. Ni igitekerezo kiza Professor Eric Karuranga muzamuye, nayo mpamvu ndumva dusa nk'aho dutangiye kugira inama abagena ingamba ari za politiki ari z'ubukungu. Professor Hakizimana mwe ni nk'inama nabasaba ngo mugire noneho ari abanyapolitiki ari abakora umwuga w'ubucuruzi ndetse n'abahinzi nk'uko Professor Karuranga bigarutseho, inama mwagira kugira ngo nk'iyi politiki ya President Obama bayihagurukire ni izihe mwababwira?
Icyambere ndabanza kugaruka ku byo mugenzi wanjye Karurangwa amaze kuvuga byerekeye nk'amahoro yagabanutse cyane kugira ngo ushyireho imibare rwose abanyafurika bakishaka gukirira mu mahoro yo kuri za douane bumve yuko atari byo kamara. Nubwo ngubwo uhereye nko muri za 50 mu gihe kimwe 1950 inahangaha muri za Canada muri Amerika amahoro yari hagati ya 20% na 30%, ariko ubu ngubu byaragabanutse cyane ku buryo biri munsi ya 40%. Murumva yuko abandi barabyumvise yuko gufungura amasoko ibintu bikinjira ibintu bigasohoka ari byo ari kimwe mu bintu bikomeye cyane. Ikindi mbona cyagira akamaro cyane ni ibi ngibi twahereyeho byerekeye demokarasi, ibintu bituma abashoramari baza ntacyo bikanga. Ni ikintu gikomeye cyane kubera yuko nta nubwo ari abashoramari gusa bigira akamaro n'abaturage ubwabo. Tuvuge nk'iyo nta byerekeye demokarasi bihari, nta burenganzira bw'ikiremwa muntu buhari, nta byerekeye ubucamanza abantu bashobora guhohoterwa, iyo nta bihari ubona n'abahanga bacu ubwabo bavuye mu mashuri yacu igihugu cyatanze amafaranga bahitamo kwigira hanze bakagenda igihugu kikabahomba ubwenge bwabo bakabujyana kandi aribo bari gushobora kuzamura igihugu bari gushobora gutekereza nyine za strategies zose icyo ni ikintu gikomeye cyane nakeka yuko rwose President Obama kuba ahora akivuga ari byiza cyane kuko ari yo ntandaro y'ibindi byose ibintu bya demokrasi mushima cyane yuko yibagiwe atakivuga nk'abandi mbere bavugaga ngo stabilité gusa stabilité ni ukuvuga ngo ni have ikintu cy'amahoro ariko utarebye ukuntu ayo mahoro ahari yari ikintu cya stabilité gishingiye ku byerekeye nk'igitugu abantu baraceceka yego ariko wajya gutya ukabona biratuye icyo kintu nacyo ndakimushimira kuba atavuga stabilité akavuga demokrasi kuko iyo stabilité ishobora kuza hari nk'igitugu ariko stabilité izanywe na demokrasi n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubwisanzure bw'abanyamakuru ibyo bintu bisa naho ari gutegura rwose tere nziza cyane ku byerekeye imizamukire y'abaturage.
Ndabashimiye Professeur Emmanuel Hakizimana. Bwana Frank mwine iyi ngingo tuyigarukaho cyane birumvikana ni nayo mpamvu murebye ibihugu President Obama arimo gusura ni Senegal yatatse cyane gose President Obama yashimagije avuga ati mwateye intambwe muri demokrasi asuye Afrika y'Epfo asuye Tanzania ni ibihugu kubijyana na demokrasi umutekano n'uburenganzira bwa muntu bishyirwa imbere cyane kurusha ibindi byose. Bwana mwine murebye Afrika iki kibazo cya demokrasi ubwacyo mubona kizitagite ibijyanye n'ubuhahirane burambye haba ku bacuruzi ubwabo haba se no ku baturage nk'uko bavuga bahomba cyane ku mutungo wabo.
Nibyo mugenzi wanjye amaze kuvuga bya stabilité ya politique na nibindi bintu biraharaho bihurira ubukungu na stabilité ya politique kuko iyo mfite amafaranga yangiye kuyashyira ahantu mba nshaka amafaranga nzashobore kuyabona icyo ni kimwe ni nagira n'ikibazo nzajya mu rukiko rundenganure icyo ni icya kabiri n'ubucuruzi bwabo rero reka ngwe nk'urugero ubu ngubu muri East African region mu karere ka East Africa aho ama borders ni ukuba ko imipaka y'u Rwanda ya East Africa u Rwanda Kenya Tanzania irakora amasaha 24 ni ukuba ko niba nshobora kuva i Kampala cyangwa nkajya Nairobi nkava Nairobi nkajya Dar es Salaam nazimutse mu gitondo cyangwa nkagera nimugoroba nijoro wa muntu ugiye gucuruza aravuga ati kuko abacuruzi bashaka kunguka aravuga ati wenda arikorera mu hoteli ariko ubu ngubu ndagira ngo uri ibicuruza byanjye mara kugura imipaka nimara kuyipakira nze nze ingaruka iwacu ntagiye mu mashambure gukodesha nijye urumva abayungutse ariko ikindi rero nuko nuko abantu bagenda bonyine ubwabo bitanga icyizere ko abantu bashobora gucuruza neza mu karere kabo urumva rero stabilité muri politique ni ngombwa cyane ari nayo mpamvu ubona abanyamerika bavuga bati reka tushaka ahantu dushyira amafaranga yacu ariko tuzi neza ko amasosiyete azashobora neza kunguka yunguka ariko anashobora no kugira akungukira n'abaturage bako karere ariko iyo narebye ikibazo cya Amerika cyane kinakomera nuko usanga rimwe na rimwe politike ya demokarasi bafite ukwabo bayivuga ye nkubona icyo kibazo turebe ukuntu bacuruza cyane cyane n'Ubushinwa mu buryo ntabwo bareba politiki cyane bareba inyungu z'amafaranga ariko baza muri Afurika bati hari uburyo twebwe dushaka demokarasi yacu igomba gusa nk'iy'Abanyamerika ugasanga rero hari ubwo iyo myumvire rimwe na rimwe idasohoka neza mu bihugu bya Afurika n'abayobozi bya Afurika ugasanga ahubwo bagiye ku ruhande rw'Ubushinwa icyo ni ikintu umuntu yagomba akanareba ese mu by'ukuri politiki y'Abanyamerika bavuga muri demokarasi niyo demokarasi abirabura bose bagumye kugenderaho cyangwa hari uburyo bundi bwa demokarasi Afurika ubwayo ishobora kureba ariko ikaba muri inyungu za Afurika atari inyungu cyane cyane muri demokarasi ya Western Europe cyangwa Abanyamerika n'Abanyaburayi ubwabo bareba ko definisiyo yabo ya demokarasi ese koko niyo definisiyo ya Afrika yagombye kugera hari nayo ishobora kugenda mukungu ari naryo pfundo rya demokrasi. Urumva ni ikintu kibazo giye ndeba mwaho ngaho definisiyo yacyo yaba ari iyihe yakora gute kugira ngo turebe ko mu byukuri tutarebera muri definisiyo ya demokrasi y'Abanyamerika cyangwa Abanyaburayi burasirazuba ariko turebe ko Abanyafrika ubwayo bareba iterambere ishingiye ku bibazo nyakuri bafite mu karere kabo.
Ndabashimiye. Ndabashimiye cyane bwana Frank Mwine najya buze nk'abagenda twanzura Professeur Jide Karuranga iyi ngingo najya ngo tuyisorezeho cyane cyane isano iri hagati y'ingingo ikomeye Amerika yahagararaho cyane ya demokrasi na President Obama yabishyize imbere mu muri za discours agiye avuga demokrasi ni ikibazo cy'ubukungu n'ubuhahirane n'iterambere rirambye mwe mubona Afrika isigaje iki
ibintu bya demokarasi ubundi abarimu ba university dutinye ibyo tutazi kubera yuko ibitari byacu ariko nk'umuturage usanzwe umbajije nabaye muri Afurika nabaye muri Aziya nakoze mu Bushinwa nabaye nigisha muri Amerika Latine nabaye nigisha muri Etats Unis muri Canada nubwo ubuzima bwanjye bugabanyije kuri imigabane yose y'isi uko mbona demokarasi rero nk'umuturage apana utajye mu by'ubushakashatsi ntekereza yuko hari ahantu dukora abantu bakora ikosa ryo kuvuga yuko nta demokarasi yuzuye ibaho iyo urebye ndafata utuntu duto tworoshye cyane nka bino bihugu nka Canada aho dutuye abantu bagira gutya bakifatira nk'akantu ka gurupe kabo bagakora nk'ishyaka bajya kumva dufite nk'ibintu bije twita ngo ni guverinoma minorite hari abantu babonye amajwi ari munsi ya 20% tuvuge bakayobora igihugu kuko abandi bandi b'amashyaka menshi batabashe kuje gutora cyangwa se ugasanga n'abaturage batoye bageze kuri 50%. Iyo ufashe abantu 50% bitabiriye amatora ugafatamo abandi babonye munsi ya 20% urubyo demokarasi cyari gihe ngibyo iyo bifashe roka bwo tureka tubigire modele hariya nakavuyo byazana hari ukuntu iyo umuntu akopera cyangwa se ufatamo nk'ibyiza gusa simakana yuko ari ibintu intambwe tugomba gutera muri Afurika simakana yuko nk'amategeko amwe n'amwe akeneye kwandikwa kuko burya hari amategeko menshi twagenderaga atari yanditse muri morale kw'abantu babanaga za gacaca zabayeho kuva kera zitari zanditse ariko noneho turasabwa kubishyira mu nyandiko hari ibintu byinshi turimo gushyira mu nyandiko barimo kugira gute hari ibintu bigira noneho rero kubivanga n'ubucuruzi niho bitangira kugorana kuko uhura kuri market uhuraho n'abantu nk'abashinwa mugenzi wacu yabivuze n'abandi bantu bafite ukuntu banyuze mu bibazo bisa n'ibyacu bafite n'ukuntu babona ubutegetsi na demokarasi nyine ku babo bo bakikorera business wowe ukiri muri discours ya demokarasi ugasanga niho Amerika itakarira ugasanga niho abantu b'ibihugu by'i Burayi birimo kugenda bitakaza amasoko muri Afurika ibyo ngibyo rero bikagaragaruka noneho ndangije ku kantu gatoya nibutsa ikindi kintu mugenzi wacu yakomejeho uyu muturanyi wacu ibintu ngo bya ibintu twita brain drain na brain gain muri iyo ntuza twifuza yuko Afurika yatera imbere noneho na Amerika dutuyemo ikagira icyo ifasha hari ukuntu abantu bo muri diaspora twagira icyo tumara bivuze kubera ko yigeze kuvuga ngo Afurika itakaza abanyabwenge ngo bakagenda ahandi oya ntabwo ari byo ubu ngubu ikigezweho mu isi ni ibintu aho bavugaga brain drain ni ukuvuga gutakaza abantu bari muri brain gain ni ukuvuga ngo umuntu wawe ugiye hanze ahitse karekezi akagukora ikiganiro kigisha abaturage burya uba wungutse nk'igihugu niyo brain gain Jide Karuranga iyo nemeye kugera muri bino bintu bya diaspora no kubiyobora ntago mbihemberwa ni ukuvuga ngo hari umusanzu ndimo gutanga ndongo nkahera rero aho ngaho mvuga nti twinjire muri brain gain twese icyo umuntu ashoboye gukora iwaba gikore cyaba wakinyuza muri benevola nk'ubu ngubu dufite ibyo twita Rwanda Week muri Canada aho tuzahuza investors bo muri Afurika n'aba Canada bazava mu Rwanda bazaza tukabapangira bagahura n'abashoramari b'inanga tukanajyana mu rubyiruko rwacu n'abana bacu bakamenya companies zishora imari muri Afurika kuko ejo niwe bazazikorera ubwo rero ngiye mwumva yuko kubindeba ndi muri brain gain nkagira ngo numire rero mugenzi wanjye Emmanuel Hakizimana duturanye hano atuye Montreal ni Quebec azaze muri Rwanda Week turebe ukuntu twarwanya icyo kintu cya brain drain dukurikije ibyo dushoboye gufasha iwacu muri za domaine zitureba tuvuge tuti SNC Lavalin igiye kubaka ikibuga cy'indege iwacu nkanjye enjeniyeri umwana wanjye wiga muri engineering yabimenya gute nk'umunyarwanda ko afite kiriture ya Canada akagira na kiriture y'u Rwanda gake namuhaye yafasha gute company zo muri Amerika kwinjira mu Rwanda tuvuge tuti hari muri simbizi hari abantu benshi bafite za business bombardier iri kugurisha indege mu Rwanda buriza zigusha muri East Africa yose yayihagararira gute hariya nk'umunyarwanda uturutse muri Amerika cyangwa muri Canada Boeing ni uko nguko ni ibyo ngibyo tugomba gukora nk'abantu bari hanze tukavuga tuti ibyo rero nibyo mbwira ngo mbatumire abantu muri Rwanda Week izaba kuri 29/8 kugeza ku wa mbere z'ukwa 9 muri Ottawa muzaze muhure n'abashoramari n'abana bacu barebe n'abantu bashoboye iwacu n'abantu b'i Rwanda baze noneho dusabane turusheho kugabanya ya bariye navuze ya distance navuze psychique imwe geographie iyo iteranyije na culture bibyara ibibazo bidasobanutse nibyo rero none umuntu nka Obama yaje akavuga ati ngiye kubasura ku mugaragaro njyanye n'abantu babarebe babamenye twishime dusabane tugabanya ya distance psychique natwe muri diaspora nicyo twagombye gushingwa gufa kwishinga niba twumva yuko brain drain ari ibyago ariko tukajya muri brain gain.
Ndabashimiye professeur Egide Karuranga, professeur Mbagiro namwe professeur Emmanuel Hakizimana, iki kibazo nagira ngo tugisorezeho cyo kumva isano yabiri hagati y'imikorere ya demokarasi no guteza imbere iki kibazo, iyi gahunda President Barack Obama ashyira imbere hagati ya Amerika na Afrika, gahunda y'ubuhahirane n'ubufatanye, mwe mubibona bimeze bite professeur Hakizimana?
Ndabanza nshimire mugenzi wanjye Egide kuba antumiye buriya ndabitekerezaho, ariko kubyerekeye demokarasi ngira ngo twese tubizi yuko demokarasi atari amatora gusa, na Perezida Obama arabivuga, ntabwo ari byerekeye amatora gusa, ni byerekeye n'inzego za demokarasi, ibyo yita institution demokratike. Izo nzego ni izihe rero? Izo nzego harimo nk'ubwigenge mu byerekeye ubucamanza, harimo nko kuba abashingamategeko bakora mu bwisanzure, harimo kuvangura imirimo ishinzwe urwego urunuru. Mu byerekeye rero ubukungu hagerekwaho n'ibyerekeye uburenganzira, mu byerekeye gukoresha ibintu byawe ukaba uba ufite resources zawe, donc ibintu ukabyigengaho ukabishora aho ushaka, ukabikoresha aho ushaka, ukabigurisha aho ushaka, ukagira ubwisanzure nta ugutegetse ngo ukoresha ibi nibi aha naha. Mfase urugero rwose rw'iwacu kubera yuko mugenzi wanjye Egide yabikomozeho. Mfase urugero rw'iwacu turebye nko mu buhinzi, ubu ngubu abahinzi ntabwo aribo bihitiramwo igihingwa bashaka guhinga, ntabwo bashobora gusarura igihe bashakiye, ntabwo bashobora gushorera aho bashaka. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane mu byerekeye kubangamira uburenganzira bw'abantu mu byerekeye ubukungu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ibyo ngibyo bitariho, abantu ntabwo bashishikazwa nyine no gukora imirimo izamura igihugu. Ikindi kubyerekeye nk'abantu nabuze bajya hanze shobora no kwiheraho nanjye ubwanjye, nashimishwa rwose yuko nagenda nkagerageza gutanga umuganda wanjye ubyerekeye nko kwigisha muri kaminuza, kubera yuko niwo mwuga nakoze, niwo mwuga nkunda kurisha iyindi. Ariko ubu ngubu hari ikibazo gikomeye cyane muri ibyo ngibyo, niba ngiye biragaragara yuko ubwisanzure byerekeye gutanga ibitekerezo ntabwo bugaragara, ntabwo buhari. Uwo umuntu rero w'umwarimu, umuntu w'umwarimu muri university unigisha abanyeshuri kuba bagerageza bakora uko bashoboye kose bakagira nabo ubwisanzure kandi bakatanga urugero, ntabwo nshobora kugenda ngo nihangane mfunge umunwa ngo ibyo bitagenda sindikritike. Ibyo ngibyo naba ntuzuze inshingano yanjye yo gutanga umuganda. Rwose ndangira mbigarukeho ibyerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ibyerekeye demokarasi itarekire amatora gusa, ni ikintu gikomeye cyane kandi ni ikintu nshimira Perezida Obama kuba arimo gukomeza kugikangurira Abanyafurika.
Ndabashimiye cyane Professeur Emmanuel Hakizimana, nk'uko nabivuze mu bukanya kashize ni nayo mpamvu Perezida Obama yabishimangiye agira ati asura Senegal, Afrika y'Epfo na Tanzania, avuga ko ari guyateye imbere muri demokarasi, bifite rwose demokarasi yashinze imizi. Murebye nk'abatuye akarere k'ibiyaga bigari mu karere k'Afrika y'Uburasirazuba, muri ako karere Perezida Obama asuye gusa Tanzania, Kenya igihugu ise avukamo ntagisuye. Ubutumwa ku batuye aka karere k'Afrika y'Uburasirazuba n'u Rwanda tuvuge ku buryo bw'umwihariko kuri urugendo rwa Perezida Obama, haba kuri demokarasi ishinze imizi cyangwa se ubuhahirane, ni iki mwatubwira? ikimenyetso cy'urugendo cyane cyane ukareka ibyaga bigari ashaka kugaragaza iki twanzura kandi
urakoze cyane Etienne nagira nongera harakano cyangwa gukosora mu gatya cyane mugenzi wanjye avuze ka kubutaka ko umuntu ashobora gucuruza ibintu bye kubushake na hehe nibyo mu byukuri umuntu yaremerewe ashobora gucuruza ikintu cyo kubushake na shati cyose ariko akina avuze mu cyo bita guhuza ubutaka ngirango wenda batanasobanukiwe neza ni land consolidation cyangwa guhuza ubutaka kuko urabonye ubutaka nko mu bihugu bitoya cyane nka nk'u Rwanda n'u Burundi ubutaka buri cyo bita land fragmented no ubutaka umuntu afite akantu gatoya cyane afite akantu gatoya cyane no guhinga uko bahingaga ugasanga guhinga ntabwo bazi cyo tugomba guhinga isoko ni irihe buri na leta rero ishinzwe no kureba isoko ni n'ijisho ry'abaturage isoko riri hehe ni nk'uko ubona ubu ngo Obama n'ubundi aje muri Afrika akavuga ati reka ndebe ko Afrika yashobora gucuruza ibintu byabo kuri mu isoko rya Amerika n'igihugu rero cyo gifite inshingano zo kureba ko abaturage bashobora gucuruza ibicuruzwa byabo ni kuko tujye ngo ntabwo banasobanukiye abaturage bo hasi hari za amakoperative ashaka abaturage kugira ngo rero bwa butaka babukuze kandi babuyaze n'umusaruro kugira ngo babone isoko rihagije kandi kacu ariko tujye kucyakira bavuga cya Perezida Obama kujya muri Afrika Uganda bivuze neza ntabwo yagiye muri Kenya burya rero imirane ya Leta Zunze Ubumwe n'ibindi bihugu cyo bita foreign policy burya hanini cyane perezida ashobora kuyirema ashobora kuyigira ariko ntabwo afite urufunguzo rwa nyuma burya na cyo bita Congress abadepite b'Abanyamerika cyangwa abaturage b'Amerika muri rusange uko babona perezida wabo akora nabyo bikora cyo bita foreign policy cyangwa imibanire myiza y'ibindi bihugu na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Amerika ntabwo ashobora kujya perezida ntabwo ashobora kujya mu gihugu cy'amavuko cyase cya Kenya kubera impamvu ya politike perezida wa Kenya twese turabizi ko acyurana mu nkiko kubera ibintu byabaye matora ya 2007 ni ngwa nubwo Kenya mu byukuri mu karere kacu ariyo kigihugu gifite ubukungu bukomeye kurusha ibindi bihugu ariko ntabwo yashobora kujyayo ariko rero perezida Obama muri Tanzania urugendo rwe rurareba cyane cyane no shoramari ry'amasosiyete y'Abanyamerika harimo nka sosiyete bita Symbion n'indi bita electric company ya General Electric company yabo irimo kubaka ibikorwa remezo cyane cyane by'amashanyarazi umuriro ngira ngo bagenzi banyamaze no kukomezaho ko ishingiro ry'iterambere ni ibikorwa remezo nk'imihanda myiza amashanyarazi mujya muri Afurika aracyagenze cyane ibi byose rero biratuma urugendo rwa perezida wa Amerika bugira ireme ry'uko byari tumaze kuvuga by'uko ibikorwa remezo ariyo shingiro atwaye abantu benshi cyane b'abacuruzi harimo numvise amasosiyete hafi 27 azahurira muri Tanzania abanyarwanda abanyakenya abanyagande bose bazaba hari kugira ngo barebe ukuntu abo bacuruzi ba Afurika cyane cyane mu karere kacu n'abanyamerika babahuza kugira ngo barebe ukuntu bwa bucuruzi perezida wa Amerika ashaka buzashingira ku mikoranire myiza bizashingira ko Afurika na Amerika bacuruza aho kubaha imfashanyo bushobora gutera imbere urumva rero ibihugu nk'u Rwanda cyane cyane nkomokamo buzagira inyungu muri uruzinduko rwa perezida wa Amerika kubera iryo shoramari ry'Abanyamerika bazazana mu karere kacu.
Ndabashimiye cyane bwana Frank Mwine. Turasoje ubu ngubu. Ndabashimiye kandi namwe Professeur Egide Karuranga muri Université ya Laval muri Canada, Professeur Emmanuel Kizimana muri Université y'i Quebec i Montréal, bwana Frank Mwine namwe muri Londres mu Bwongereza. Ndabashimiye ku kiganiro tugiranye n'ibitekerezo n'ibisobanuro mutanze. Murakoze cyane.
Murakoze cyane. Murakoze namwe.